A recipe, man. My homie Tupu.
Hey, bazu tadani nina stenje akili kila ngware na grind paka benje itakiri. Hey, mziki shule kwa matenje shairi nimerudi kwa cha mziki kuna wenye itabidi. Neke truth he talk ni walk dede. Nikimaliza amigos comprende. Hip hop tele one pishi ni cross mbele. Ministry na jidraga I think iko mchele. Jinzao sio fida duski wamekaza mifuto. Hapa ningeli medhali na manani ficha. Si tumekaza mafumbo kopi na toko na mama kike. Na wameshindwa kukaza mishuto. Hey, atupenda gima kiki mablogo nezaga tuka bado tuko. Stali na flip hey, na kaza miruko. Woo! Pende viketi hey, na pamba ya butros. Kasi oleo chini saliji na nabaza hublo hey, mademo wa content wale nishagi majegi ai wapati matuzo.
Kaki tako wakubwa tukibonga usipepese macho. Usipime mano tadilei siku chekei amba mpya tupokei.
I don't take it personal. Huku mita the rain you know. Riziki na pangu kwa daily hilo wezi jwa day. Ndo mana touch ku grind cause I'm awesome. Na mudi meji seti kwenye door. Na mnyama wenu wame achi legacy ya kujishow. Boda boda bajaji matatu na mikaya. Uspime tukora the nine kukata.
Uspime na mishako bani usitani tuko limited kwa jeshi ya ground. Na uspime uzali happy miki cheki steli kutikika na shina katra. Na uspime
kugonge wa kwako
uspime
kande achia jicha za macho
uspime
kipola pena jipa mapaso
uspime
tusetu bado jini kuhaso
miaka 26 ni tejon kitime wa mchezo wangapi alikwepo amepita uspime kwa ilevo na ukiona kime ujue niko likizo na nikumbusho jana kila nkianza kuchana wanasema ujama tatizo game when you die ila suwezi kuitupa na nitaji sote na rapa ikikipaji nimekuwa mwekezaji na bado sienda banki kuomba mtaji nizi beti na unataji dovna nipa udasiri ni mbakiaji. Yeah, I'm smelling flower na sienda kituro. Me, I'm trying to catch a flight to Paris. Nende piga euro. Brandisha kubali, bank is naongezeka zero. Mziki na ujasiri ya mari. Check yo na vopigwa doro. Jina ni kubwa bara nigga, keep it low key. Your favorite rapper lianza kunisikiza kiwa class 3. Dead or alive, mini top 3. Wala uliza OG, ata kupa live. Don't even ask me.
Kama pipanki, anibal, kaebuka. Palme kitama, goi goi wana shoboka. Nje na ndani na control. Na tamba bado na roll. Na rise or never fall, yeah.
Yes.
Pesa taslim. Na piga bees na top cream. Nilipotoka Mombasan. Wana niita king king sweet king. Wana jua fake na real thing. When you rap no apotezea. Be the last man standing. Wanaongea OGs tunapepea. Wana nisaluku mbona ugopa nkiregea. Unaponi judge you imagine tatembea. Na panda mbegu neno la Mungu ndombolea. Brother uspime. Ground imekubali walishani visha crown. Kongwe bila maswali. Uspime. Na creep walk na tema sum. Na nukuni ukumu la menipa kibali.
Uspime. Kama huna mzani wala tepu. Biti bikira Maria imekutana na Yosefu. Nabatiza vina Yohana kina kirefu. Kambali Mr. Yuda nimetimba mdogo wake Yesu.
Uspime.
Hata ukipima bombo ngafu. Leta jiki sita kati sami na ni namba chafu. Dunia wenda vice versa kwa jito la tatu. Tatu ina rufi nne ila nne ina rufi tatu.
Uspime.
Na mnani yuwa sindio. Mini Dennis ikimetro kila tuwa ni mbio. Na sina fagio kila kolabo na chavilio. Hata lishuke juwa chupi haiwezi kwa dekio.
Uspime.
Hii napona bila dawa. Leo mechi kasarani alafu tutabeki ya menawa. Umsafara wa mamba amkatizi nye kenge. Na isa rap kilu hulu na ikasound kama genge.
Uspime. Naomisha kubali usidani tuko limited kwa jeshi ya ground. Na uspime. Uzani happy miki cheki skili kutimika kwa shina katrap. Na uspime.
Na utaki kugonge wa kwako.
Uspime.
Kande achia jicha za macho.
Uspime.
Kipola pena jipa mapaso.
Uspime.
Setu bado jini kuhaso.
King Kong kwenye kingdom. Papa netawara kwenye si.
Uspime.
Monster dangerous me. Harikos yo watibi.
Uspime.
Serious genius. Juma nina nation na niripo niache. Of course. Nikikosa jama nina mkate. Nikirenga na kuingia bila taya mate.
Uspime.
Wrong wrong tona ni connect kwenye picture. Presidential thing no cartoon kwenye sita. Powerful nyama kwenye chest so matita. Nimeshika vyote toka kire mbaka he. Nabirondoka kwenye soka wananitaga Ronaldo. Nipo Kingston na vuta pembeni ya mavado, na representing ta na kila siku niko gado. Wa Kenya wanasema mambo bado.
Aseko nigga expert biro, uzani hype miki juu machine na crumble vile na stretch that kilo. I'm saving this dollars like a Texas hero. Tafuta network, you say your net worth zero. Tulikubali Sanaipei, you say Naipei anapata mentions kushinda Sanaipei. And shall I say the vile ana anaipei, nafanya hard workers wana stress sana I say. Ati hakuna shortcut mali kuna most cash. So kuma isikufanya mtumwa juu utakos crash. Uma kauna za tafuna but ukitok crash, utavuna mazao ya hizo rumors no kulwe block pap. Uspime juu ukipima unashandwa, siwe na mango. Shtake juu vle jina inatamba, king of Wakanda. Kan kuroga sindo waganga, mindo kamanda. Na usipime hivyo mshapangwa matapu.
Wezi saidia bubo thuruku mpiga za macho. Yo shit yako ni shit, ebu za macho. Una madamiu msho, please pima nune. Asibongi kusu wait, nikisema tusipimane. Unagongyo koko kamse mwenye mechelewesha rent. Kwa event mini kila nani, kila event. Najitap nikiwa viko, niko matap tap na siombido. Na kuslap ni kwe gerido, najisot na rap na siombido. Mostly stand on me utokia kani meji west. Lazy cheza kando, utapotea mauta rest. Usheo na wild beast, kibishano na mapest. Weza kwa shenyo lewa, usiulize when you're next. Punch minji kushinda vita ya majembe na alfayo. Una keep secrets na keep moving mini mchoyo. Sija kata, yes walisafishua migu. But sahi kanyari anasafishia mapoko huku.